pepo za vuma, unishike mkono Bwana. Bwana nakuhitaji, nyosha mkono wako, nikiwa safarini, unishike mkono. Nyosha mkono wako, nikiwa safarini, unishike mkono Bwana. Peke yangu sitaweza mimi kuvuka ng'ambo ya bahari. Kuna vikwazo vyake shetani, unishike niongoze. Peke yangu sitaweza mimi kuvuka ng'ambo ya bahari. Vikwazo vyake shetani, unishike niongoze. Bwana nakuhitaji, nyosha mkono wako, nikiwa safarini, unishike mkono.
Tusiogope, tusififie, jemedari askari ni Yesu. Ameahidi takuwa nasi, unishike mkono Bwana. Bwana nakuhitaji, nyosha mkono wako, nikiwa safarini, unishike mkono Bwana. Bwana nakuhitaji, nyosha mkono wako, nikiwa safarini, unishike mkono. Nyosha mkono wako, nikiwa safarini, unishike.